we put out there ready?
Tarjopa sen kovan kännin.